trust you enough to let you in the way I wanted it.
Stop.
Okay.
Vodka on my lips. Took too many drinks. Makes me reminisce all the way down. Took my happy place. You're my happy place. I can't handle us now. If I'm lucky, I'll meet you.
I'm lucky, yes. Now you know it's a JD, Jang as a Jason Derulo. Bimeze bite umeze gute, nizere yuko waguwe neza cyane gutangira weekend cyangwa se nizere ko weekend wayigezemo amahoro. Twiganga hatangiye gukonja kabeho karimo karagenda kazamo gahoro gahoro, niyo mpamvu mvu tuzamurana cyangwa se dutangira n'indirimbo zimeze gutya kugira ngo at least twumve ko natwe twagira morale. Ni 94.9 cyangwa se 95.2 ku badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi, 104.3 aho ngaho niho mu Rwanda bashira agashinge, ubundi tayari tukabana Ernesto muri studio ndetse na Kizigenza.
Nanjye ni Kimu nkuko bisanzwe ni nyuma y'imiziki.
Umeze gute boss?
Ni sawa, ni amakuru yawe.
Sawa sawa.
Weekend ndabona yegereje
nk'isanzwe. Ariko weekend turaza kuhatwika.
Uyu munsi turakubita.
Urabizi ko hari rero dufite umuntu wa danje zaba hari hano muri studio live.
Eh, nawe kandi ugomba kubabwiza ukuri reka.
Kabisa. Nukuro dutangiye ikiganiro cyacu ni kwa kugufasha nyine gususuruka cyane cyane mu muziki iryoshye igezweho. Narakubwiye ngo nahandi ushobora kuyumva usibye kuri Radio Ijwi rya Amerika, radio imwe rukumbi ivugira Washington DC, ikumvikana ku isi hose aho uherereye. Kimu nicyo kiba cyamuzanye kugira ngo
tubereyeho.
Ariko Kimo, weekend ishize nakiriye message nyinshi cyane ku bintu twagiye tuganiraho.
Barakubwije
ko yana bakomeje kugira banyandikira kuri Facebook, baca kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ndetse no kuri Facebook yanjye ubwanjye, batubwira ko ibintu bimeze. Ariko kimwe mu bintu namaze kubona, nshobora kuzisubiraho Kimo, nzafunga mikoro yawe kuko batangiye kugenda bambwira ngo yana ngo Kimo ni umusaza. Indirimbo baha cyane cyane izo ndirimbo nshyashya z'Abarundi.
Ariko kuguma kubanza tukabahereza imiziki mishyashya baterumba,
bararyoherwa kabisa, bararyoherwa. Niyo mpamvu mu gutangira dushaka kwisuriza abantu batandukanye barimo Edgar Muyoboke, barimo Jean-Marie Mucyo, Uwaye Jean Paul, hakazamo Havyarimana Terence, hakazamo Eric Chigumije, hakazamo Philbert Brian, Blaise Nshimimana, Jean-Claude Twizere, ni benshi Evariste, Tenda Wema, Eni, Samuel Bazima, Solange Soso. Oh my god, ni benshi. Abangaba ni abantu bagenda batwandikira, haza ufitine Marceline, akaza Egide, akaza Pasi Blaise, akaza Julien. Abo bose ni abantu bagiye baca kuri Facebook bagenda batuha ibitekerezo batugaragariza.
Abandi namwe mukomeze mutwandikire.
Na nubu kandi hari abandi bashyashya.
Yo, Bernard, it's been a long time. Habos of Ginge, Pepa, Active, yeah, man.
Dari ntegereje ko uzaburiye dream actually aba bana bari bamaze iminsi baravuga ngo it's been a long time. Yeah, hari hashize igihe kinini batagaragara.
Igihe kinini cyane mu rurimi rw'Icyongereza.
Eh, hari hashize igihe kinini ariko aba bana bigeze kwitwara neza mu minsi yashize bakora indirimbo zikunzwe
nibyo ariko nabonye indirimbo nayo yanyindi nayinshizemo nayo
yanyindi ariko bari bamaze iminsi bari bagiye mu bintu by'urukundo urumva bakiri bato bazi urukundo rwara warushije imbaraga
nakubera se ngo nibyo byonyine baririmba
no actually okay barabiririmba byabaririmbaga bikaryoha
ariko ubu ngubu ntago bari mu rukundo sinibwira ko bari mu rukundo
nkeka ko batakira urimo kuko Derek ngo yaruvuyemo nawe witwa Gasandra baraba ba urivisi bakoza amagambo yahitsinze ku isi no mu Rwanda
and you burn that it's been a long time habos gubyinji beba active yeah man hari gihe itwituyita mbi nyamara bayiriho ni twe babi basiki bacu bo batugoreweho tutabakobwa gutya bameze batya bukarinda bucya nyamara natwe dicyashya ibibazo byabo ni byizana baradukunda bo bakabigwamo oh my god forgive us
ita active group na basere batatu barakubwira ngo indirimbo yitwa paper active
indirimbo ndumvire ngo muri hatari
ngo umukobwa agendana na paper no kuvuga ngo paper ikintu hano bashaka kuvuga n'amafaranga
biti note
ngo udafite amafaranga hakina kuvuga n'umukobwa
nava na hano
ariko kimo uri ku mutipe hari umusore wigeze kuryo wugeze kugira indirimbo zirahitinga kera mu Rwanda mu Burundi no mu Uganda witwaga Vidi Frank
Vidi Frank
yarakuzi ibivugo udafite inote reka gutereta
ako sengiye ubwe no
yigo sizigire mu bindi
bizo cy'abahanzi bacu ari giye baza bagakubita ariko hagira igihe ukabashaka ukababura
kandaga kunda action kandi kandi yumvise gute kandi
sura ndele ko kwenye mba nsa akum
itumugira byose yabiciyemo ubakorana na pepa
sura cyari kumwe cyari mu kugufata neza ni kuri uyu wa gatandatu no kuvuga ngo ikiganiro cyacu turimo turaguni no kugufasha gususuruka mu muziki mwiza uryoshye kugira ngo turebe yuko weekend twayisoza tujye tunyuzamo turuhuke tujye tunyuzamo turyoshye ubuzima burya burendereye kuko nanone uturamutse utaruhutse byaza kugora gutangira icyumweru cyawe neza kandi bace kuri Facebook bakomeze batwohereza ibitekerezo byacu badukurikiye kuri website yacu ni www.radioyacu.com ariko Facebook ni VOA radio yacu niyo page ujyaho ukabanza ugafyonda cyangwa se ugakanda like ubundi ukatuganiriza ushobora no kudubona nanone kandi kuri Ernesto ugeziwe nayo ni page aho hose ibitekerezo duha turabyemera kandi tukabikurikira
mukomeze mutwandikire
Corona kaka Ikia for sister Nakamona kaka They call me heartbreaker Na majina mapya Kila moja menipa Wananitaki fusa Oh, paswa kijwa Mina majina mapya Kila kona menipa Wananitaki fusa Oh, paswa kijwa Ora mutu like that Seduce me like what the hell? What the hell?
ibitekerezo byinshi ndimo ndagenda mbibona ariko mbibutse ko ahantu heza kubyandika kugira ngo na boss abibone uko boss ni ufata umwanzuro iba byandika kuri Facebook mujye mujya kuri Facebook mutwandikire inbox sino cyangwa mutwandikiremo ibitekerezo hari ya boss na warabigenda akabicisha amaso akavuga ati akazi kakozwe
bitabujijwe nuko mushobora kudusabira bakatwongeza umushahara
ariko mana iki kintu akusubundi nabikoze
abantu babone ubunyi
nibo nibo ba boss bacu ubundi banyaho mugende mwa mugende mubwire boss mutari kawa bahungu baraturyohereza mwigere umushahara
badahari kibwa nta mugati
ariko kimu ana ruwanya ndikirero neho weshani hatari umuntu sindi yana wigize umujyanama uyu mutsi z'ukuduraza kugikemura
ngo guke
we noneho afite ikibazo cyuko yatewe gapapu no kuvuga ngo yikundanaga n'umukobwa ariko noneho haza kuza undi muntu sinzi uburyo yabicishijemo niwe yarajyanye amafaranga niwe yarazanye imodoka niwe yarazanye imitoma azi gutanga keya aramumutwara
ariko ibyo aribyo byose indirimbo niba atarayumvise ubwo ntabwo yigeze amusebya insinga ariko rero ino tubiyeho ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane
ariko se reka nkwereke kimwe nanjye ni ikibazo ndacyumva ariko se reka tubitware muri ubu buryo iyo wakundanaga n'umuntu yaba umuhungu cyangwa umukobwa hakaza undi muntu akamugutwara ikosa riba ari iryande
ikosa rero ngira ngo buriya byaterwa n'ukuntu biba byagenze kuko hari igihe ikosa riba ari ku muhungu ari no ku mukobwa
ufite uwagiye cyangwa n'uwo batwaye umuntu
ibyo ari byo byose umwe muri mwese aba yarishaka
njye numva iyo bagutwaye umuntu wakundaga akenshi uba wabigizemo uruhare hari igihe uba utaramuhaye agaciro
ibyo nkubwira
kiri cyane abahungu bo mu Rwanda no mu Burundi ntabwo tuzi gufata abakobwa ni uramukunda ariko
ni nayo mpamvu n'ubu ngubu iyo urebye nk'iyo turi mu mujyi wa Kigali ukareba ukuntu bimeze ukareba abana b'abakobwa bacu b'abantu ngo ba West Africa noneho ukibaza byagenze bite
mani iyo haje abantu bavuye mu bindi bihugu akabona umukobwa w'umurundi kandi cyangwa umunyarwanda akaza aravuga ngo yewe gore ukuntu ari mwiza ariko twebwe kubera ko tuvukana nabo tubana nabo
ariko rero natwe abantu bacu mbavugiye ntabwo baturenganye no dukorana n'abana beza cyane igihugu cyose cyuzuye abana beza
none se ko kandi n'ubikutira ko nta n'amafaranga dufite
nta n'amafaranga ubwo rero urumva ibintu byo gutanga ke hari igihe bigorana
nuko nguko ngira ngo ingingo mwayumvishe mureza kutubwira rero muraduye igitekerezo ese iyo bagutwaye umukunzi iyo wakundanaga n'umuntu umukunzi akagenda ikosa riba ari iryande riba ari iryo wagiye cyangwa ni wowe bamutwaye ni wowe ubutaramuhaye ni wowe utaritwaye neza mu kibuga turagaruka mu kanya
Simbona majambo no bivukamo Selema selema urindo tone sangamo
turacyari kumwe ni 94 bicikenda na 95 bicebiri ko badukurike bari mu Burundi mu Rwanda ni kwijana na 4 nibice bitatu aho ngo nyine ni radio ijwi rya mere ukomeza kumva Ernesto ndetse na Kim tura habaye uwo ngo warakubwira ngo urabaruta Mukomeze kuduha ibitekerezo mutubwire iyo bagutwaye umuntu mwakundanaga ikosa riba riryande cyakora njyewe kimu shanje w'umuramutse umuntu waye na kimu ntago namurenganya ni ukuvuga ngo aramutse agiye
wagenda ukarwana nawe
oya agiye ubwo namenya ko hari ikintu mvura urumva erega kimu ikibazo tubye twihimira urumva niba nyine wowe uzana urukundo gusa umwana akaba akeneye urukundo akaba akeneye n'amafaranga njye nta mafaranga mfite ngomba kubyakira urumva niba wowe ushobora amafaranga njye nkazana urukundo nko mugutwara byakire nawe kuko niko ubuzima bugomba kugenda
bugomba kugenda ariko ikibazo twebwe hari igihe tuvuga tuti none se nta ariko kenshi ukuntu ngiye mbibona rero nta nubwo kenshi ngira ngo bikene na effort nyinshi ubuntu butoye utuntu duto amagambo meza
ubundi umugabo yitabaza icyo afite kera tukiri abana bato iyo warwanaga ukabuzi guterana amabuye warayakoreshaga wabuzi kurumana ukarumana n'umugabo no mu rukundo ni kimwe koresha ibyo ushoboye kandi ufite wijya kuvuga ngo urajya you know
ariko nanone ngira ngo ntago wabe urebye bigiye kugera kure aho ngaho usubira inyuma ukavuga se gahunda nafashe cyangwa se imyanzuro nafashe niyo aho rero niwe uba ugomba kubanza ukabyigaho
mu rukundo byose biremewe ni nayo mpamvu akaribo gakurikiyeho kitwa biremewe ni indirimbo nshyashya ishobora kuba uri no mu bantu ba mbere bagiye kuyumva ni umuhanzikazi bita Priscilla
ntahandi nari nayumvishe
umva sha
Ndikure ndi nk'intebe chaye mungusa turi kumeni mijoro mijoro nibonye mucho
ariko imana yazampaye umukobwa ntire umutoma nk'uyu nguyu
ah nanje anshira muri ode
akaje kubira ngo kibumbe ndi kure ngo ni intebe yicaye mu busa kene uyu maji
kuna ni ntange gusendera mu ntebe No, in your mentality, to quick as I get to Jane, and the poor no Kugan go, no give you a retaker, you guys. Come on by
and go back Kugarora. Princess Priscilla n'umuhanzikazi w'umunyarwanda aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harashize igihe kinini cyangwa se harashize agaha abantu bavuga bati Priscilla ameze gute Priscilla ari mu biki ariko mwamwumvise ati biremewe turava kwa Priscilla mukanya gato twongere dusimbukire mu Burundi nkwibitse ko tukirimo kuganira uracyarimo kuduha ibitekerezo cyo kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto ndetse no kuri Facebook ijwi rya America VOA radio yacu aho ngaho ni ugenda ukibuka gukanda like kwanza The real Burundiano. Ubundi umwana wanyoye inka ni wa wundi umubona arimo kugenda hariya ukavuga ati ariko uriya mwana ubundi
ntibirajyana
Tukwibutse ko ejo guhera isaa ine tuzoba turi kumwe n'umutumirwa wavuye ahantu kure ariko w'umuhanzi tuzi w'umustari mukunda. So ejo nazaba ari hano tuzabana guhera isaa ine, hazaba ari kubana Facebook Live.
Uretse kubibabwira
ariko ntabwo ndi kubwira izina rye kuko bagomba
kuvuga izina bagahita bije.
Ni kuvuga ngo saa ine muzabe mwese muri tayari.
Nuko nawurukira ndi kwa mukunda, nuko nabumbishe iyo iyo iyo.
Aka karirimbo ni kwa kundi, ni kwa kundi wewe n'umuntu muwa muri inshuti noneho kimo mukajya mufuhirana ariko mutarabwirana ko mukundana. Aba ari kumubwira ngo nge mbona dusa nkaho dukundana.
Ibase yuko na chikaniro na soza na kubuse sinabitekereza ka nabona karibu ifate kandi nawe niko bimeze ujya mu maso ndabibona
brand new song cyangwa ni indirimbo nshyashya bamwita Ivory arakubwira ngo nge mbona dukundana. Turacyari kumwe turimo turagenda ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mukomeze ariko mutwohereza ibitekerezo byanyu, mutubwire ise wowe iyo baguteye, iyo bagukuyeho uwo mwakundanaga bakamujyana
bagupapuye,
ikosa riba ari ryande? Riba ari iry'ugiye cyangwa se riba ari irya utaritwaye neza mu kibuga bakamugutwara?
I guess it depends on what you like.
Okay. Wake up with no jammies. Off the tail for dinner. Coolio served that Demi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Zumbishe ngo uwo nyine yahita birangiza kibu yakubwira ngo that's what I like, yeah. You know, that's what you like. Nta wundi nobita Bruno Mars ni nawe udusore ikiganiro cyacu kimu, si byo?
Ni nawe kabisa.
Ubu turagiye tayari,
ubu twarangije
ariko iminota nayo
ni iminota gake bose badukaje.
Ubwo rero turi kumwe ku munsi w'ejo ni mukuru udushinze twanyu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ni ibintu bishimishije kuba twari kumwe namwe.
Ciao.
Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freak. I'm a freak.